brava.
Honey, honey, please baby do it for me. Honey, honey, my baby do it for me. So wine and pose, baby not no divorce. No baby pose, baby not no divorce.
Rafiki wa moyoni, toka utotoni. Muda mwingine na kuota ndotoni. Kissi mdomoni, six to the morning. Japo sina kitu na jihis mindodoni. Run na furah, kama ni peponi. Vilo na vyokata, unavyo go down. Hoi tabani, na misi wakotani. Vyo menevisha, na nyota mabegani. Fundi kitandani, mkali wajikoni. Sex to the phony. Baby, baby, baby ni kubebe. Umesimama dede, sema wapi twende. Tukaluke debe, wa knock knock. Tuwe katengebe, huh? Mahabuba, chochoto na chotaka nitakupa. Nigande kama ruba, nigweke kwenye chupa. Tam tam, tarativ nitakupa. Pandish, shusha, zungusha, kiuno bila mfupa. Yuma number one na kuita super duper.
Honey, honey, please baby do it for me. Honey, honey, my baby do it for me. So wine and pose, baby don't know divorce.
Me get me bullet out again when me see ya come around. So tempting, so tempting. Me get me bullet out again when me see ya come around.
Baby, 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 baby,
baby, devoted, my girl, you must be devoted. Promoting, commotion, my girl, you must be devoted.
Honey, honey, please, baby, do it for me. Honey, honey, my baby, do it for me. So wine and pose, baby, don't know divorce. No baby pose, baby, don't know divorce.
Sina budi kukupenda, popote nitapokwenda. Na miss la kodenda, stories za kujenga. Sio za kudanga, yani shega. Ukitupia lubega, napenda unavocheka. Kwako mimi mateka, kuwa flea kifuani kwangu deka. Nyumbani umesomeka, yes. Unanipasia kama cha Jamaica. Kwako nimefika, mtoto wa Kiafrika. Vile unakatika, bali mimi nafika. Sauti nasikika ya mahaba, na kupinda saba. Kaitaba, mabeki wanashindwa kunikaba. Wanyama na wapiga shaba.
Honey, honey, please baby do it for me. Honey, honey, my baby do it for me. So wine and pose, baby don't know divorce. No baby pose, baby don't know divorce. Baby, do it for me. So I-